Umfanekiso wamashumi amabini anantlanu. UYesu nabafundi bakhe baye kwindlu kaPetros. Bafike apho umkhwekazi kaPetros elele egula yifiva. UYesu uye kuye wamphakamisa embambe ngesandla. Yaphela kwangoko lo fiva waza wabalungiselela ukutya. Kususela oko abaninzi abagula zizifo ngezifo baziswe kuYesu waza wabaphilisa, wakhupha neendimoni ezininzi.